Fresh out, exclusive.
ZambiMusicBlog.co.
Yo.
Wakamba ni shinga kabunga.
So nishita mwene kulaisi.
Ndele pusha kastomo is right.
240 pamera ni 20.
Mwalungu tuwa leshita salora ni edidine winja batikale.
Era leshita wanchosha kishpango bunga ineshita shabe.
Nga sana tuulechita shinga.
Nga iwole mwona tine shinga.
Ata sa watampa mazeto.
Senda staka shitama potato.
Problem la chita dipenji. Fili fion sometimes show PNG.
Ok nga imwe ba BF atiristi muno muli CTF.
Mama zambia mulalaba wangu. Vitu ba mishitilo wingi balungu.
Binge watch the finger. So next time I'm gonna watch the body.
Don't wanna punch come a lot.
The body is time empower my youthy.
I'm a hospital long body goodile.
Body nan kwa ingi shabba manezi.
I'm a school chakwe wa kudile.
Haka inda ingi shabba ma teacher.
I'm a kota muli lungu baale fora.
Na lomba wa chiri wana nyobora.
Haka inda usha ma speech. Na leo mfatu kwa lefa kupaka piti.
Ngeri ashidi haka sene mwalefu. Mini shabba ntipa sene.
Usha PF ya lisansa.
Na uishu wana angulo kwa def cancer.
Yifilo fomu ila kujele.
Mwarecho usha bantu waka ere.
Firo chet tulande mitengo kulunda mulunda everyday.
Usha boy wari kwata na motoka kule kabalanda kwa bakontoka.
Uwa mkamba usha wari banomu.
Leko kumpemba usha na onuamu.
Wapacing amuni bachi ho.
Wa 1.8 muri batu wobo.
Washuka shendele na bapondo.
Wanyafi haripa makata.
Chijoko tule wele lapo.
Ukeka la pesa patu hadika lapo.
ZambiMusicBlog.co.
Fresh out, exclusive.